tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde altiner sappo e jagon lewru me hitade 2016 jena yemde soki do studio tamani miden tawa ile maison de la presse bamoko jotti non nodo kabaru judi Oumar Way Gallo sekira bon compétitivité walde nodde to commission vérité justice et réconciliation won yimbe huminibe fa sari o tacca ko bibbe malifu yaral nara damal gotal del tere damal gotal holi tawel wattu jono e be leedi Burkina Faso di so be jide yimbe el nyongitibe gombe tombe holi tawel be jida e lamu gondo to o du tagal modu kambe yimbe nyongitibe gombe leleede Burkina Faso di wakkat jono be kolitide dontir der awalde ko heewi be kaajaddu sariyaaji di tacca kon bi mali hon tiidalaaji ngaddi le sahal leedi meden di ko noddirte attaquer rusi dun les réseaux tumbuto wakkat jono kambe ko mabbe on yimbe mabbe wombe tombe be kolitide be kaajaddu ko mabbe wadde region les majunube ko kidido kabaruuji ko be gaddo kawtal mabbe ngal ko be kolitide wattu jono be jogi bawde de furfa nokku mabbe wala to region ruto en gardan wakkati jono kabaru goddo kase be bi kanko no dirtede Alpha Oumar Konare hore joleedi meden di kiddo holitawede wakkati jono waray wallifade dewtere wonde dewtere heere leleedi meden di de dedo dewtere o noddiri du wakkati jono miccite hon hab makko worrino tiagal mudu do yo waran halde le hen fa yotto yono ko won darde yimbe le jedo kabaruuji no demokarasiya ni berde leleedi meden di sekirab di wonon sebe kabaruuji men jogino le nokko bismillah modon e hedade litindiwi dun yimbe le hejabe waldinde noddirti commission vérité justice et réconciliation wiama yimbe mabbe nati le leedi Burkina Faso di be jidi dun lamu kobe gombe tombe tiagal mudu be jihi be jidoy dun yimbe mede nyongitibe gombe le leedi Burkina Faso di wakkar jono kon faana mudu du fa paama hono yimbe mede gombe tombe no gordi ton kede kanko noddirte alaji sidi kona kew yo kanko ni jokkotato bale ndedo walde ko hali do hen do faccitango Ousmane Diko
to men jey fu me andinan me enda yitude nyongitibe me pamana no be gorri e cellal mabbe yo be malinkobe honoraabe amen non e be li gonaaki kimen jidi andande men dulla fu wana ko neni ka dum e tawede kana me andana se awala e gengama yo le non goddo gonda non men martan kumpa ko wodi famen kebe nabbe jogala heddi leedi ndi kala e tiagal leedi ndi kabaru wiide e mbirfo dum wala e le golleji amen yo andande no be gorri tan hoji men golle do goddo daraniide dum ana mono fu e golle mudum minen ga amen ga yo famen anda ko woni gonga jogal hebe famen gando du dewri nangal yo dum golle yontere hurnde non o nyaabe nyame kany e leleedi
Mauritanie
wakkar jono nyongiti meden gombe leleedi Burkina Faso ndi be kollitiwde be jomtirnde do walde ko heewi fa yotto ben jayalla hono ngatta yalla sari yawan tacca kon mali fu wakkati jono jeweedu yalla hono bonandaay di ngadir le saha leedi meden di fa odo sari taccire no feewiri kanko noddirte do Mohamed Ag El Mukhtaro hollitiwde wattu jono o sa jeewi e be gikkini ko heewi no be kanni rufitirade le nokkuje mabbe de kanko don kedaado walde dum woni yibbe meden nyongiti be gombe nokku noddirte do men taw leleedi Burkina Faso ndi kede ko haali do foccitango Ousmane Diko
midab gikkani e garangal de do fedde me bawa haldude no weldi men kala ko nayi e leydi ndi fu ana tongi e dow ko men pamanta le leydi ndi fedde nden ana hani fuddide tafen yidde amen do men goni fu mina hono nyongitibe be miden donti kana sari wada do kudde kewde kultade golle amen yo don nayorto miden donti fa fedde nden andana tiidalaji di enda du dartude jogal majji enda do hebande di jogalaji kala ko dum wawi latade fu denna don golle amen jaatika yo asudu fa anda no dum wordi dum wana mere fe ko commissaire en sappo en joyon ngada hen ko yo fabbe gol la golle tentidi do fasande be yewadu no dum latori fasariya wartana yimbe
hollitindi wiide wattu jono dum woni gube gonde le saha leedi meden di hollitawede kambe jaati memindirto don gubal ngal be noddirta ganda iso kany e gaccha dum wadi sababu dum yimbe taton keddi le hen kanko dum horejo gubal ngal be noddirta ganda iso ngal holliti wiide yimbe gaccha be kany adi tonu debbe yimbe mun di don keddi ki le hen kambe neddo mabbe goto heddi ki den tiagal mudu be kolliti wiide mangal pade goto jon galangaaji leedi meden di kany hore mudu yo dogotoro no yonki mudu har bama to gawoto wakkati jono yimbe gombe to be biyan cikkiti yalla wana di koppe ngon tiagal ido golleji se yuruto en kala wakkati jono do won kambe yimbe le europe nokku no dirte takar o sidun le reseau tumbutobe kolitiwi wakkati jono be kaja nokku mabbe wade reseau yi wakkati jono be kokki dido kabaruji ne jiddo yibe le jada be kabaruji bende be bisa jewi du wakkati jono kambe be joggi bodde funo nokku mabbe o hani wadi rede reseau kede kanko no dirte Moussa Doudou Haydara o kanko no horeje do no walde yimbe le europe to takar o sbe to ko hali do hen do faccitawo Ousmane Diko
le grand tidal la gourmararu se goddefi yimbe e lamibe be dum joodi be tumbutu yimbe anan kasindini fu fawarde e ndiyam cenidam ana sadi be handen se gouverneur anararu rafindianka sadata be non se gouverneur anararu kurandu wasata handen o le arrondissement ngaji di le communaji fawarde e gelle yogaje amader nanni courant edem wala rarus yodum wadi se hasindina rarus lato region no walore handen ni kubu dum kilometre carré ujinaji chapande jeegon do yimbe ujinaji temdere e chapande joy ngoni e le mudum region rarus o faabato de inare e denagu leydi ndi kebal ana ladde ana yubodaade ana fina tawa tawa ngaji nende du ana hodum fu hadata dum latade region
daade dange jo gonde nokku no dirtede jukoni para jukoroni para do bomako do litaabe di yimbe ciottob to jaari ndiji wakkati jonobe kulbina wiede fati nokkule mabbe de tete danya dokkaado ton le majju sa jeele de do daade dange ji yimbe gollob le henan yafa yimbe ujnaaji tato e temede njoyom be kolliti wiide wakkati joni o don walde humini hakkeji be do yimbe be bi laamo tinno huncinabe hore leedi do golleji kede sakiki meda goto gollo ton ko haldido hen
minam badjamo be kaldo hala mun biira nar nokku amino min andama fe nimmi wori gar fuddu chapantite jomi de golla njaarin mi de mutami de njaarin le ndiyam minan go toñi me saama non laamo ko mbay wallirde mi mballirde sabbi Allah no wadum min immoga fes o noddi min tribunal du arande ni be bi kango sana be ndiyam min njabaani min noddi be nokku go faande be jokki ceggal am sana kambe min tayata min nokku minan so gonga minen wuroobe gaabe Allah tan non min putti minan kam min anda dero gol fey mawbe am arande be ne fu wala mo inde mo wona tarku wiandu kambe be kibbi gal be andi fu wala do be njahaani be kebaani heba khabaru mu fu be kebaade mu faam fu be kebaade dero
be kolitiwide kanko Alpha Umar Konare horejo leedi kido leedi meden di wakkati joni o mo hani yaltinde dewtere heere wonde dewtere makko arande heere non be kolitiwide der o dewtere o noddiri do wakkati joni hono ko wonno hab makko le ko jabbino ko jama o miccito do o holitiwide der o dewtere rusa je o hala le hen wakkati joni hono ko won darne yimbe le jado be kabaru jifab je yal hono dembo karasi han ni berde leedi meden di tiagal mudon do wi ka halaji kewde ngaran halal le der o dewtere fa yottade ekkintinde sukabe jokolbe le di malika ni eledi afrika wakkar jonono dido golle jongori dewter nana han yaltud le noga e jolliwru meh waror ndudo bamako do kede ka gudde dirtu amidou konato kanko non directeur nokkudo dewte de balli fitte nokkuno dirtel edition jamana ko halido hen do usman do faccitango usman diko
le livre dewter inirade micitango walde yo arande e dewte halaji Alpha Umar Konare bindade di sin jalta batte yidde wayde yegitinde kabatodo saatu fu yirama ko arande yirentinde le halaji makko di bo lato hore tindinowo bawdo tuugede hande sa jeewi ila hitande 1960 fawarde hitande 2010 halaji makko ana keddi ko adato feccer temedere hitande le gollude mali e afrique fu halaji makko di men peccide le dewte jeena tongide do sisiliji diddidi didi arandeje de doni imodode se darode ana rentin ono wudre mali kanyo jobde habade e dum woni tobbe de dewte didi dentude dewtere arandere noddita atto appel mali de ana andina hono adiji le politika dide berne de ozelite ana hala e do korsa demokrasin kaku fawarde e yottinobe kabaruji dewtere arandere yaltorde ana ada noga e joliwru me 2016 nyalande heesanande afrique
kolitiwide jenar tata berde jenar dib no diri nyeleni holita wed wakkar jono ndi hokkama do won do bamako do le cekito yonterde sisili mob cubi hitan hikande ko woni dande do wonono journaliste yimbe jodo be khabaru wuji fa yirwere wada bangal cellal kanye e fewtude e sukabe e galleji le leedi meden di wattu jono be kolitiwide ko yata journaliste en jeegom do wonono robe le kanye ko kandi do jenari lanni bo do golle walde humininde khabaru journaliste fa yotto yimbe le fina tawa le leedi meden di kede ka ko do Mariam Kone kanko lami de do walde ko halido hen do faccitan Ousmane Diko
Prinyeleni
kana lato da tibaro tinni do fasane se baawa wadde o golle yonden kebata yone nyeleni lata de inna galle kayba bibbe ma e jom suudu maada gollirano worbe gollirtani kana lato da tibaro fasane nyeleni yo debbo latinodo finde monde le bamaraabe batte tinnaare mudum e wade mum juccude le golle yo dum wadi somen dokkin de inde rewbe yottinobe kabaruuji e yewtinobe yub imbe golleji mu nde yamber tarberde ana hedani bamtare cellal sukabe e inira mu fu hasin tan rewbe latade jottino kabaruji inna e debbo galle yo latade fu non ada wawi nawtorade micro mada se pammina mbira martina kumpa hedato mada le sisili cellal kewdi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fabo tobe studio tamani
sakiraɓe jurnede jeewe yelloɗo ne les raison ngaji ɗi wakkati joni o puɗɗiran ɗo seguɗoɓe mbi waldino dertede watere eydindeɓe gondi e fabade ɗo wonon yimɓele gomɓe toɓɓe e kabaru ndiyam ceniɗam ɓe gara fabade ɗo won yimɓele gomɓe ley laamu bilakani e ley laamu kati ko yata yimɓele ujunaji temedere ɓe ɓe garta famade fabade gal musaɗɗaji koɓe anni wattu leno kodan yafa e milliard uji nayyi cfa si lurute gardan fa ɗo mottiɗoɓe mbi hon laamu koɓe gomɓe toɓɓe wakkati joni ne gondi hokkidirde juuɗe faɓe ƴeyalla hono yimɓele ƴeewoɓe kayefiji ɓe kani wirfitirade ley leydi meɗen ndi gonduɓe lannade oɗo golle ɗon suudu ministre humnide kabaru golleji ley leydi meɗen ndi hokkidiri juuɗe e fafba le majjunduɓe kollitiɗe wakkati joni ɓe gara ekkittinde ko yata yimɓele temetato wakkati joni no kani jaɓɓitirade hoɓɓeɓe ley leydi meɗen ndi fa ɗum yetto yodunoɓe kani defirde e ko nandi e muɗum ɗati goɗɗi du gara geltinede ley nayiriɗe bangal ndenago sirute garan gardan faɗo an songoɗoɓe kollitiɗo ko yata baale sappo e jeɗɗiɗo wonono baale haala nane to an songoto kamɓe kawriti wakkati joni faɓe ƴewto hono tiɗa layɗi sukaɓe jokkolɓe gomɓe ley nokku mabɓe o jogui ɗiɗo tiɗa layɓe kollitiɗo wona goɗɗum ɗo wonono wayde golle ley leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o kañe baale ONG ngaji gonɗe ley nokku o tinno balla ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe caggal muɗuɗuɓe pewto e sukaɓe ɓe mbiɓen du tinno darta golleji ɗi no hani dartirede fo sirute garantiminiren faɗo puli koroɗoɓe kollitiwide kawrital mabɓe tatoɓa kawrital mabɓe ɗum won ngal ɓe noddirta festival megge tan hollitawede timmi to puli koroto keñen le balɗe tati wakkati joni o haalaji kewɗi kalama to fa yettoyade yewtoreji kewɗi duɓe gaɗi to ɗo nokku noddirteɗo puli koro o ɓe mbi jimoɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi dum jeehi hawrtode ley ngal ɗo kawrital sakiraɓe okkadte ñalowma hande kabaruji meɗen ɗi min jowtu on sanne heɗade heejoji amen ɗi ka fa hande kedde heɗade honno andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde an heddi caggal.